yande joni wittode min ta cappanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde ɗimin Oumou Oumar janganta on ndere ko e kibaruji men ni ana goloobi keme keme kan waɗa hippitere ko waɗa nonni nder wuro toranki leydi Birnin konni nonni goloobi ɗi jaada e majji nonni ɗum ɗoni har ko ƴewattani duroɓe leydi Chetamari no wodi jote sanne har ko ƴewata lo haaki kesol ko wonno waɗe nder cakkantara den nonni on keɓan fama ko hokka dow mum yewtere men pindi non hannde ne yaratanamin kata ko dow janɗe kiɗɗe ko woɓɓe koƴata no jaha no baylowa no gaɗa payanɗe ɗe himɓe nawtorti tokkomi on nampirtol haalayde kibaruji men. Moɓe soogege ni tamazor ni mo leydi Niger e leydi Burkina Faso e leydi Mali nonni kegal jeego lewru mars ndu nder galluñame ni ɓe gaɗi giidal maɓɓe giidal galdoni ko hawri hooreɓe hano soogege nonni ɗi leyɗe tati ɗi nonni ɗum ɗo hano fedde AS nonni ɗum ɗo to ɓe kaldi ɓe poti dow hawta gollida gon nonni ko durwiditta e ɓiɓɓe bomɓe nonni gomɓe no torri hano leyɗe tati ɗi nonni ko waɗata duuɓi e duuɓi nonni général Moussa Salaw barmuni hoorejo tamazor leydi Niger ni o wi de lamɗo jaɓi sigila hawta gollida o no fuɗɗete nder wakkati potor nonni ngam tabbintinde laabi denako himɓe jogiɓe malfe ni bo gaɗi hippitere maɓɓe alarba noni jemma mum wiyete alkamisa nder wuro toranki nder commune mo Birnin konni toɓe jaadi e goloobi keme tati e capanɗe jeego o nonni no jowuro hano toranki Atiku ɗan rani o fantini jaadimin Asuman Moussa Arzika.
Iɓe godi kefe dabaji ɗuɗɗe wiɓe jeɗɗo gari gardi kaɓorɗe amma wala yabere deɓe pelli den ɓe pindini pullogom ngam hollaɓe to dabaji ɗin tawa ko ɓe gari den ɓe puɗɗi hirsude goloobi ɗin ɓe pindini gorko gom kanko duɓe dillidimo goloobi ɗin gaɗan keme tati ɗiɓe dillidi himɓe tatogom ɓe tilsini coggaɗi faa dow kerol leydi Niger e Nigeria wakkati ɓe naati Nigeria den ɓe bi'i worɓe tato ɓen coƴƴo worɓe ɓeydu no he juuɗe zandar maɓe pelli kan en jeyi goloobi ɗin.
Nder wuro Difani himɓe bomɓe gon bonnoɓe hakkilloji himɓe kamɓe wangi nonni iɓe gaɗa golleji bonɗi nonni ko deni nder sannore on kokkodiri jungo nonni gaɗa mum deni amemi a tawan farji neɗɗo wala nonni dow fi oni nani famaka laamiɗo ko Madougou Mahamadou Abba Kilari o fantini jaadiɓen Mane Moussa.
Je gonga miɗɗo ƴama neɗɗo fuu tawa nder iri fi o enden hokkina hakkillo mum war haalande ardiɓe hawji cakantarare mum misali laamiɓe tubal nder laamorɗe amin ɗe enden ni miɗen keɓa mosola irsaɗormaji ɗi enda e ko nandi titta fuu hannden région Difa nder fi mo tawa deni fi calcul himɓe e ko nandi titta wari ɓeydake ko wela heɓɓere denne himɓe hokkina hakkilloji mumɗen to bi'a du ceerɗanan ko'e mumɗen yimɓe jaara boytaali mumɗen to ardiɓe mumɗen eɗen goodi fina tawaji meɗen e laaɓi du abadaji heɓude mosola irsa ɗornan fuu wari yimɓe.
Nder commune mo Chetamari ni duroɓe gomɓe fara cofol ko Madougou yoɓe ni ɓe goni iɓe jaara bojji maɓɓe ɗum ɗo har ko ƴewata hano caɗale ɗe ɓe tawra nonni do golle kese ko lo haaki ko himɓe go gonno gaɗa ɗum ɗo ɓe gollida hano toke nonni ɓe gattan dabbaji ɗin ɗum ɗo no mema hano cellal majji nani famaka Soulay Amadou durowo noon nder cakantara den o fantini jaarimin Mamman Idrissa.
Saɗorno mawɗo ko minen duroɓe nder commune mo Chetamari on wonna yi'a mo toke ko poli wattanta nder ndiyam ɗanno gonga kay e ɗum torra bisaji sanne ngam e ɗum wara dabbaji sani ɗi jari ndiyam ɗan no waddana ɗi nawallaji kewɗi gomnati waddi safare bisaji gaɗane tuugal ɗi gaɗanama ɗi amma ɗum fuu haɗay bisaji gonna baata duro fuu ko ƴama wi'atana ni ko toke ko poli wonna wattane nder ndiyam ɗan kam wonna wadda saɗornam on no hani gomnati e garɗo foreɓe tefa laabi ɓe adata dow cellal bisaji ɗi enda poli duda hana warede safari majji hani ɓe tefa
sarusi hawjinde fi jandeji jangirɗe lokkol hakkunigi nenide che mbiyen ni hano ciroseri nonni no woni no yi'a saɗarmaji kewɗi fuɗo far ko ƴewata hano jande ɓikkoy dewoy nonni kode ni ɓe jottake kalasuji jeego semde nonni hano jande maɓɓe ɗon darotto nonni nani famaka Ibrahim Kabir o fantini jaadimin Ahmed Fellam.
Nous avons entrepris une mission.
Mi burake der nokku to yete tama zalak der nokku je jangirde lokol tatidi nokkure de kam buri woddugo ger yilaru dum min gadi min pami ko no wodi jangirde lokol de jande sukabe gala no gadira no wodidi fudo jande bikkoy de woy gala no darti wodi hana saru suji kawjidi labi janginol amin di tan tawra satrama far jande bikkoy de woy ko deni be jottake kala suji yego ibe darna jande mabbe yata yeso taro ben no godi jote jara suka mabbe der kubeje o sadarma no wodi farto jande sukabe roobe nonni ko be bawta jari jande mabbe yeso kan woni no faddo jande mabbe yaha yeso
continue donc clair c'était
no kure to golle jungo wadete der tirozeri ni cmt nonni kenga be kebi loktorore der nokkure de nonni himbe wuro tirozerin no tawra e satarma deni anu safari formasi jaccer mun e ko nandi e mun nonni jom anu pirto loktorode no weltare mawne yago to mabbe nani famaka al-husaini guruzabi enni directeur nane bi horejo hanu centre o fantini jadi min ahmed fellam.
Il s'agit de lancement de
doctoror non tawane do jonde hore mudum joddinaana gagnawtigu hanne nyaloma o enda himbe no gare darude golle gonaade no gade der mayre hawtidaade e balla docteur al-husaini bi ciiro non wadi sigila ciotinaade cellal himbe tawraabe nyaw sukar e tension bolum sador maaji dimen tawra do enda ciiro kaw wonde jemma wadi pharmacie bi enda funu mabba de neddo winnanaama ordonnance no yilato fay tampi hebata sourde safarde enda kandi fuddi mabbi amma joni yettore Allah ko loktororde enden joina de neddo wari no heban safarde enden jemma e subana loktorojo no tawa der mayre
pour prendre en charge les malades
reba wuro hano goru bomberi ni commune mo tondi kangiyane no gada hano golle kaliji fere fereji nonni gandur wida e jaaki e robe der kubeje nonni jahatte fo accede nonni dum waddi do jaaki yeso far bangere jande lokkol bikkoy dewo nani famaka wobbe pantini jaadi min seyni abdouwin dita
kalo insani dina
golle deme kaliji di enden min kebe barke majji sanne min andi no min dasoro awitirdi wiccani fu miden bawi jarnul mayridu golle de kisini min barol cede amin yasin e mere gan handen ni min ummata ko sodoyde salati na albacce yasin miden nyama miden kokka wobbe golle de du kisini min yahude nyama te fode gollal go handen wuro ni min jodi miden kawji cukabe amin e fi jandeji ma
nafaka arana kamen kebi der demol kaliji de enda kawoni me ekkitike kulle kewde misali nodun siriorto kaliji di enda e nodun siriorto awdirdi enda der majjum meden keba men nyama men ciotta men kokkadu wobbe no wodi sukabe famarbe be saro mbbe jahata nyamaira artoide amman joni dum fudu rei gambe jodoto joni be gada deme kaliji
kowata lebbini ko horebe leddi Nigeria kadi nannol ano gafeje nonni duwaton leddi Nigeria nat leddi Niger fi o waddi lomobe leddi tawani no wodi sadarmaji dum wadi be jahadel laddeji be jabe tefa gafeje de gam e chonnana himbe nani famaka Alhaji Abdu Ibrahim lomojo mo tawano o fandini jadi min Idris Adamu
ana sai samano ni haci Chicago
don chon sakuru gauri ubinaji tati e kemitati bayeri wanana ubinaji joyi e kemenai no wawi wadude o yaade sumeyarne kede majje jippu non dun no wawi beydude gam non luma gon warde ni min gadirtam kaman naji na sonni ubinaji joyi e kemijego minen ciodobe na sonna min gala fu halagum sana min tokka luma gon no warde e ami do minen ke min gala satornan bako kedin on bama beto na burmi rafi nyamdu lamdo min gatti yesu leydi ami watta rafi nyamdu nyamduji no garanami der leydi maradi der leddeji tawa il dobu en kay fu der Nigeria min bo wono sodude dum amma joni e paddake dum ba sanit do neeti sodat dum sanit sa tokki labi tuudi din gam keri on bama
kampani mo ko min nakani ko mabano hano dambule mun nonni illa mars nonni dubbe edi e noga e goni do fi golle hano ittol hano iranion nonni don wadi ni kampani oni hoji adi nonni ko moddinan nokkure to golle de wadano nonni ngada golle dubbe didi ni ko moddinta han nokkure den hore be pelle jinganoje bibbe leddi ni bangere alditini be jurake nokkure den no fi wallato ni nani famaka wobbe pantini jadi min gungu mahammad antani
golle moƴƴinde nokkure basol jamdi uranium communat, golle ɗe e golle moƴƴinde nokkure somair govex somida e campagne ji gom cingoteɗi yaada yeeso kan en jokkodiri. Wala gal waɗe gal to acci yimɓe du no kani gatta ande e ñeñal mu'en waɗude golle ɗe enden. O rano ni hokki lawol yimɓe gar ƴeewa kokka ñumoji mu'en dow gaɗol golle ɗe.
Yeeso gite amen ɗum ettiri na ura on enda de ni ɗum tinni ɗum gollirani enda ɗum renay himɓe e cakantaraji ɗen endan
fofgolle
ɗen no ɗonno gaɗe fodde no haniri de ni ɗum gaɗol majje yaadi yeeso ni endan ɗum latoto weltare himɓe fo. To golla tomin gi'i fuudu min tawi gollake fano wuuɗi golle ɗen du no hen miɗen gatti tammude du ko jama are nanam belɗum gaɗol majje.
Yewtere men pindinal ni hannde en jahatana katako ɗo nder gallumi mai leydi Niger ni janɗe kiɗɗe ni hanono moƴƴine on waɗi hano kulle ko himɓe nawtorte noon ni hano payanɗe e ko nandi e mum ɗum no wodani himɓe e ladde e jaaye e nafaka nani ko Asuman Shina o waddi dow mum.
Mamoudou Ali e cukaɓe tato wonɓe no ekkito golle gaɗa makko ɗe endan no nder nokkure gollal mu'en waɗude payanɗe lumo katako ɗo nder huɓere ñamede enden. Payanɗe e ko nandi titta koɓe gaɗa ɗum du alminium jandi mum siwete are ɗe enden gaɗire nani pamtinol gol Mamoudou Ali waɗi dow golle mu'en ɗe enden.
To tukkuñade
to fayande kay lufuɗɗari min ƴewata tagol mum sana woodi sey min taƴa ɗum no handiri min omba fande amin wajude ndiyam jamdi badila o ndiyam jamdi badila o nduda sey ni sammin wowñini ɗum fato ɗum wojji
jyetukaɓe.
Nder are ɗe Mamoudou en gaɗata ɗani no limte girɓe payanɗe e ko nandi titta konkoji alminium du koccoteɗi nder buriji are ɗe enden gaɗirte. Suleiman no goto nder koccoɓe are gaɗiraɗe alminium ɗe enden noon hannden ɓuran duuɓi sappo nder gollal ngal du omo heɓa ko o humtiri haajuji makko.
No wodi codoɓe ɓe desanamen are minen du sey min jaɓa to mai giɗaɓe amen de min jaɓi min cooda min connito de min keɓi riba sey min kokkita mai gidaji on ceede muɗum. Misali hano ɓe garajiji naɓe projet ji de ɓe ummige sottugo eɓe darto sodoɓe sey min jaha min cooda.
Waɗoɓe golle ɗe fuu du no tittinkini noon ko watta koɓe gaɗi fuu tawe ɓe conni ɗum ɗuɗal du nder koɓe gaɗa fuu lumotoɓe garta ƴama gaɗane are ɗe enden denne golloɓe waɗude are ɗe enden du de ni tarsinaki gasini golle ɗe enden nder wakkati mo hani iɗum waddanaɓe saɗornam. Mamoudou Ali:
saɗormaji komin gonno min ɗo jiya nder golle ɗe enden ni woni degoji gom ɗon keɓa rafi dineji gollirteɗi enden basa codoɓe kokkimin golle min bawta waɗi ɗum na sa tawi kaɓe enden garayi ɗum du no wadda saɗorna hakkunde niɗɗo e codoɓe enden. Gere maɓɓe no fama amma gere maɓɓe du no haalana niɗɗo haala
jayika.
Bonƴitol are gaɗiraɗe alminium ɗe enden no lawol noon ko watta tawaɓe nder golle ɗe enden keɓa ko kumtira haajuji mu'en iɗum wadda du laaɓal heɓum nder cakantarare ladde e jaaye du deno.
To madalla wonɓe no kettini habaruji e fulfulde ɗo min ndernata on habaruji ɗin e fulfulde sey kettino ɗon Asumana Shina no wadda habaruji ɗin e hawsankore kirten to jaam hirti.
Ñande fuu kettine sigilaji studio kalangu alasara yande joyyi do radio ji ɗi golliditto e whatsapp do lamba capanɗe jeetati 06 capanɗe jeetati jeetati capanɗe joyyi e nayyi.
To on jaggitin sigillaji jeɗɗire
altinere fuu nder yewtere pindinol do fi sariyaji e yiitugol hakke
talata yewtere pindinol gaɗa kokkol habaruji dow fi gurnal lobban e batu joɗa kalen ko rewɓe yande 6 emin tagui sappo e joyyi.
Aljumare fuu batu joɗa kalen mo hokkoɓe habaruji gam martude compa ko waɗi nder jeɗɗire
soe alal habaruji sukkaɓe ummatore yande joyyi lasara e tokkinde en fo fotten faada studio kalangu yaɗo leydi Niger.